Masepala wa selegae wa JB Max o mo kotsing ya go nna sentlhaga sa bosenyi jwa matlole a COVID-19 mo bokone bophirima. Sena se latela pegelo ya komiti ya kokoanopeo molao ya Northwest e lebeletseng matlole a setšhaba Skopa maobane. Pegelo e sa tlhamalanya masepala mabapi le tiriso ya matlole a COVID-19 e itsisitse fa go dirisitswe 14 million mme lefapha la matlole la porofense lona la itsise fa JB Max e dirisitse 47 million. Mo pegelong go itsisitswe fa khamphane ya Batseba Holdings e neetswe kontraka ya kananelo ya di-sanitizer, dipipa molomo, di-glove le disireletsi sefatlhego. Batseba Holdings e batlile madi a kana ka 742,500 go neelana ka dibotlolo tsa dilitara tse 990 tse jeleng 750 botlolo ka nngwe. Sena se amakatsa ka lebaka la gore khamphane e nngwe ya Bidvet Steiner yona e neetse masepala dibotlolo tse 9,020 ka tlhwatlhwa e ko tlase 117 botlolo ka nngwe. Morago ga go ka gatelelwa ka dipotso gore ba neetse jang Batseba Holdings kontraka e se mo lenaaneng la go ka neelana ka ditlamelwana tsa COVID-19 kwa National Treasury, komiti ne ya fitlhelela gore ditheko di dirilwe kgatlhanong le melawana ya supply chain ba dirisa mananeo a potlako a ditheko tsa leroborobo. Komiti e lebeletseng matlole a masepala MPEC ile a itsise Skopa ha e ntse e beilwe mo lefifing go latela tsamaiso ya matlole a COVID-19 le fa e ne e kopile dintlha go tswa go motsamaisi wa masepala. Lekoko la DA lo ema nokeng tshwetso ya Skopa e akaretsang go bega dikgetsi tsa tlola molao ya go sa bui boammaaruri mo pele ga komiti ya kokoano molao ya kokoano theo molao ke masepala wa JB Max. Komiti gape e ikaelela go ka bega molato ko go di Hawks go ka batlisisa go ya pele. DA e tlile go netefatsa fa Skopa se tlile go ka diragatsa ditshwetso tseo e di tseileng maobane. Malatsi a bogodu le bobodu a fedile mme re tla netefatsa fa dikgato tse di tshwanang le tse di ka tseuwa mo dimasepaleng tse dingwe mo porofenseng tse di itsegeng ka go ka tlhoga maikarabelo matloleng a setšhaba.